Downloadani tikumvera nyimbo dza pamwamba pamalauanga.com.
Nikamalira ng'ang'ang'a ino mungati lululu amai kundidondoza chifukwa chake ndimatokoza. Nikamalira ng'ang'ang'a ino mungati lululu amai kundidondoza chifukwa chake ndimatokoza. Mwanichitira zambili zina sindingate kufotokoza kujokera kutali kwina sindingate kulondoloza chifukwa chake ine sintumbwa pamaso pano ine siyelekerwa munaononga za mtumba pamavuto simnandisiye ndichani ndingalipile panopa ndine njonda kumabe mondikonda panopa ndine njonda kumabe mondikonda. Ndikamalira ng'ang'ang'a ino mungati lululu amai kundidondoza chifukwa chake ndimatokoza. Ndikamalira ng'ang'ang'a ino mungati lululu amai kundidondoza chifukwa chake ndimatokoza chifukwa chake ndimatokoza chifukwa chake ndimatokoza chifukwa chake ndimatokoza chifukwa chake ndimatokoza. Maindi pambongwelo amapeleka fees mwana punzile osango tukwatile zikavuta amango tupilile vuto lilimalile. Look at me now I'm grown, look at me now I'm grown vuto lilimalile. Look at me now I'm grown, look at me now I'm grown. Nikamalira ng'ang'ang'a ino mungati lululu amai kundidondoza chifukwa chake ndimatokoza. Nikamalira ng'ang'ang'a ino mungati lululu amai kundidondoza chifukwa chake ndimatokoza. Nikamalira ng'ang'ang'a ino mungati lululu amai kundidondoza chifukwa chake ndimatokoza. Nikamalira ng'ang'ang'a ino mungati lululu amai kundidondoza chifukwa chake ndimatokoza.
Downloadani tikumvera nyimbo dza pamwamba pamalawiwanga.com.